ra khỏi.
Kayo le ko kelo te ko chui, sama podi ben wange. Kayo se le do kelo nyama gwe, nane maku betumba. Le do kelo do diri, sama podi ben wange. Kayo se le do kelo nyama gwe. Nange makube tumba, jaro mira gero jamu songo ya adumba ngomine bewe chungo. Kayo bero pa ubire nge okape kwa woki. Akayo jale kamo metre cha, ngelunde chayo kwa mido. Ichakaya bichaye kare nge okura padakuni. Kayo umira wero boxeria, jumba kongishido eyango. Mira juzo mikingire kwano. Uno ya waworu sete. Alexandre Bechungo, Aguara Kunduru de Lenya. Kapayoko Bechungo, Mamonu Shikongaraya. Alexandre Beaji, Aguara Kunduru de Lenya. Kwame Mame, Waworu Sete. Omiraya, Waworu Sete. Alexandre, manong min wang uno, yo mira piku te gochi, ang uma bipi mike, manang usuru gochi. Alexandre, manong min wang uno, yo mira piku te gochi, ang uma bipi mike, manang usuru gochi. Masongo unda na kwe ngo patanu, jomo koki na nyoko lembe tua, choya kudunang banga ya. Akayo biru ma biru yu bongwa, jugino anama kuwati tua, choya kudutem. Sama puri benuame, kayo se de do kelo nyama kwe, nane maku betumba. Mwe mama, e ana beto sa, e unu uru gengo ya, e chanu be yero jalo nyobe karikwi yo jwi, mwongo dani gobo traka, e kire kire mungu, ujubu wago le nike mwato. Yo que ya pila le prince, ya pero le grajera. Ya la huiru a da, mano me lo hago no. Cayo mambo que barco pacho de cava que te mi coyo qua odio. Mambo ñingua be guay me apiñumpe. Ya la mielo a da, mano me lo hago no. Cayo mambo que yo papacho de cava que te mi quedo qua sapia. Mambo ñingua be guay me apiñumpe. Wada ma poni timoni kayo moko ke barba pacho de kawa kete mi wago visual kwa moko nyimwa be woi ma pinyu pe awi nyimoni nga ya ina mule moni nga ya ina mule arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sukisa, kapinyune, ngengeng, kapinyune, ngengeng.
Mira, na popenda mas kapunyune na ngenga ngenyonga cha. Le trapa trowe con azola zola. Na jira na yo show pa julu. Petina nga uyunguru. Yo kaja pia le prince.